Kuleminyaka embalwa edlule njengoba ubhubhane beshanela umhlaba wonke baningi abantu abafile. Futhi baningi abantu abaphile ngokwesaba besabela ukufa. Ngisho nabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa kumele kwesaba ukufa kungene emqondweni wethu. Ngikubingelele ngiphinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Uza kwethu uthi uyakhumbula ebukuyise esembhedeni wokufa esibhedlela. Isimo sikashukela sambamba kanzima esineminyaka engu-74. Wayomile ephashile, kunzima ukuphefumula kuye, kodwa ukufa kwamhlula ngesikhathi umzimba wakhe usazama ukulwa ulwela ukuphila. Emva kwalokho kwathi swayi, kwabusehambile njalo. Kuyinto ewusizo olunzima ukubuka umuntu eshona, ngoba inhliziyo yethu isuke ihleli ekuphileni. Uvese ubone ukuthi lusukulumbe kuzoba nguwe nakanjani. Lokho kusuke kuwukusho ongangabazeki. Mlaleli, lokhu sisa kwivesi lesihlanu kuleli hubo elithi "It is well with my soul," kuhle moyeni wami, elabhalwa nguHoratio Spafford. Ongalahlekelwanga nje kuphela ngomnotho wakhe wasemhlabeni, kodwa zonke iy'ngane zakhe ey'nhlanu, uthi, "Kodwa Nkosi, kungawe silinde khona ukubuya kwakho. Umgomo wethu akulona ithuna, akuona amafu. Yekalelo cilongo lengolosi, yekalelo phimbo lenkosi, ithembe libusekile, ukuphumula okubusekile komphefumulo wami." Futhi ngaleso sizathu ukuthi okholwa nguJesu, obambe ngempilo yakhe iqiniso lokuthi uJesu wasihlawulela izono zethu esiphambanweni, ukwazi ukuphila edlule ethembeni lethuna abuke ngale inguna phakade noJesu. Kodwa musa nje ukuba uzwe amagama ami kuphela. Musa nje ukuthi kuphela uzwe la magama kaHoratio kuphela engiqeda kuwasho. Eyokuqala kwabaseThesalonika 4 verse 16. "Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala." Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inamba yethu ongasifunela kuyo ithi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.